Yo, yo, vile kana waini kashakira ndo inspo. Akotao sande ukiuliza mali yuko ni, nina mandugu wanasukuma ma illegal. Heri mtusho riji kushinda za duka inyo. Yo, Lakeside boy na konga Evo Air Force Ones, Jots na nyonginyo. Shirona nitaka na minataka shiko. Big party girl wanataka kunichipo. Inama, inuka, inama, inuka, inama, inuka, inama, inuka. Up and down like a seesaw. Sofa, check it, major zabra, ziko all over. Utani raushi ya 12 inch ndani ya troza. Baby, turn and twist like an acrobat.
Like an acrobat, neza arc my back. Niki come over, uwani game over.
Na kwela big, you're I'm not sober.
Kuja sleep over, and that's an order.
Inama, inuka, inama, inuka, inama, inuka, inama, inuka. Up and down like a seesaw. Up and down like a seesaw. Inama, inuka, inama, inuka. Inama, inuka, inama, inuka. Up and down like a seesaw. Up and down like a seesaw.
Niki inama, inuka, hagneza uruka. Wasupani wanena ukifika tunapinduka. Fruka, shuksha, droka, shiksha. Nyuma iko sawa kai, kwezi kutingika. Juu big baba, ye upenda sana. Niki inama, oni nyama ni unyama. Iwa ya Gen Z, ama ya mama. Yo fanya vitu anafanya, ye nafanya mimi na
inama, inuka, inama, inuka, inama, inuka. Inama, inuka, up and down like a seesaw. Up and down like a seesaw. Inama, inuka, inama, inama, inuka, inama, inuka. Up and down like a seesaw. Up and down like a seesaw.
Ana inama, ana inuka, ana inama, ana inuka, ana inama, ana inuka. Nikiona kuela neza toboka.
Ina inama, ina inuka, inama. Akiona tako anatoboka. Inuka.